you. Must get the boy. As you know, I'm a. As you know, I said burger.
Your trunk.
Oh yeah, let me go turn on the bungala demo. Bungala shape, man. He loves to see, you know. Hey, dynasty, got to bow up. Who wanna my see, you? They come on, be a way, BB. Like a good kiss and you have a DD. Big yes, they are gonna be a rook, and you got DD. Silly, kiriki, kiki. Usiko tuna kuchi, kuchi. Mina, kuchu ka fisi. Nikinoki wa siki, fichi. Zinika kosa usi, kisi. Wende wa kubinya, binya matikiti. Kaka pipi ni kakata funa kama bigi chi oya usiku kuche. Oho, 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 oho.
Hey, be your trunk.
Shoo. As you know, hey. Alijifanya kicheche. Kumbe mimi mwenyewe nina makeke. Nikabadilika kama machete. Nikampa lugu la kipepe. Alileta za kuleta. Alaoleta vipe nikasema tunakesha. Jino invisi kwa nondo runa teka. Teka, teka, haina kuchesha. Ishu. Alileta za kuleta. Alaoleta vipe nikasema tunakesha. Jino invisi kwa nondo runa teka. Teka, teka, haina kuchesha. Kesha, kesha, kesha. Zile kiri kikiti. Usiku tunakuchi kuchi. Mina uchuka visi. Nikinoki wa siki fichi. Zinika kosa usingizi. Wende wa kubinya binya matikiti. Kakataka pipi nikakata funa kama bigichi. Oya usiku kuche. Oho, 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 oho.
Hey, hey, I do know what I'm about.